tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kan tutu bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sekou Diom Wali Sakare hidibe. Alkam sare kenyan puddi imuji bak lolirri technique imotobe nambar mbion unyaaji no tebe enjoy tapon tato e jetto. Leruji sere fadde cakte mbion campagne aji di ben nodda ndadrama jokolbe kay yimbe lojabe wutoyde nyande Alan Sapu jet juin 2023 be dor famu le journal meden. Fahande bangal odo wote o lekirruji amen di mbien suglaaji jamar nday yo buri fufuti Allahji kebe e kanyen denagu dina woteji de yo ele yewtere dossier de la semaine di ngul sembe kawroji amen hande bete aljumaare sappu jegom juin 2023 bismillah sakrabe imuji bak technique di puddi mbien alkam sare kenyen sappu e 2 juin bamakoto e kedde leddi ardibe jandeji be dardi imotobe be mbien sarabe be kanyen kala kumnibe jande wattande hakkilo di do imuji di yalla idi pewa imotobe kay holliti wiide mbien mbeltan ke sanne golle o sita sidibe wonko hebene ke dafa sango Umar Wagalu
bak mo adirto noddirteedo bak anticipé o golleji mudum puddi le leydi ndi ko buri imotobe uynay didom e temere njeyom anni waddi do imali kanko noddirteedo madame Kone Rokiatou Dia directrice académie d'enseignement de la rive gauche o litire golle di fan gonde yarde yeso
me wonko yaata sugabe imotobe uynay didon e temere joy e cefantata e jatton hello nano mayongo e wonle centre ngaji tati kambe wadabe arbiarene centre goto antone sugabe jangombe lycée technique wonton bayi me temene joni e chafan e jatti e joni imotobe le salingaaji noga e go torta fu mataka le ngol imagol fuddode mudum
declaré
ngado jido imali dud on tawa be kolitidi be beltikile o do golle sanne police ngabe don gonde gollude golleji mudden di no wirano.
Nous avons commencé avec la matière
mais de quel mon imagol handen e jande am ko noddirte travaux pratiques électromécaniques mais weltigen sanne do imagol am sa lambi fu wadade me himme jabi dum no moyir lambi en tiide sanne mon imagol am wonde wadre no wodiri sabi sizin hokkade fu me himme jabi dum
ki eta notre porteur
mi citede wiide bak mo yimbelbe fu gatto fuddan altinere warorde le leedi malindi fu e mangal mudun lami be kabaru jande l'école dum bi hi dati di fu jaltinama le hen
sakrabe tutol hagaji mo du kabaru yam banga be am Facebook e Twitter
kere kabaruji waltigol nyugal sharangal do sijo tamani
humpitinde fa famu hebe
kalde fa pamre
sijo tamani
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
Chagite campagne ngay di ngodde mudum no ben imadraaji di na beedi yirwude leedi ndi ben jokol be kanyi yimbe lojaabe fuf noddama wotori nyande Alan Sapu jitti juin 2023 zilat kulwal won ko heben ko dafa sango sita sidibe
ministere humnine sugabe jokolbe ana tewtra sugabe jokolbe leedi malfu tinno yalda ne aljumaare sappo jeegon lewru juin jingina olam hakkone radio fa hande o ministre ana tewtra sugabe be leedi futtinno yalta sappo jetti lewru warannu mara di wotiji ngado e tawede fu fedde noddete ne M5 RFP kan en holliti jabine wadde e woti ngaji kuj nayri bangal wiitude no sur serenu alana waro ciagal mudun le lamor yugaji leednin amir en fina tawa genn ansongo kan en wadde imadraaji famatin jamare jabna di woti ngaji halade kibaruji ana wonde yedele sur radio de fou e da mudun giddi alarabare to pelle parti politique yugaji ku famintinta jamare le o cercle jab wadde di woti ngaji le genni kay sariaji hollita le sur serenu kesurnu hollitama yimbe lojaabe jama ku fotte o batudu holliti kan en jabini sariaji hollitaadi fa handen famtune jamare doddi kabaare woti ngaji ana wonde wadelle genni nyoroji sahel tiagal mudun fedde humnine jingun hakke bane adama le leedi mali hollite ana tewtra bibbe leedi fu tinno watta hakile pati bala uji ummo hakku bibbe leedi le o wote ma tiagal o wote bere tewtra homo fu tinno muyto yalla jan e deejara ana hebe hakku bibbe leedi fu
weltingol nuygal sarya le lamorde me
fahande bangal ben dido wuteji nyande sappu jetti juin de kirru jamme di kay jamare holti widen joy ko hinno dina dido wuteji de ndanno adam amadou aidara hawntini dum fuf kedan fa sango ousmane nyali buli e alcisse
yewde dabia le cercle kenyeba yottade tabrela le region sigaso yaborade duye kire le region tumbutu himbe mo ben kolti wide wala ko andini ko hanti e tenugol wuteji referendum ngaji di yoga mabbe kolti wide jati ana jogi hajiji mo ben goddi ko wana dun
minen ka wala fu ko mi andani hen min gongo du ko mi kinno ko wana dum minen kale o do wakkati le gese amen mi goni fami dema wonko habbi hore amen ko wana dum le wakkati jon o so doktoror amen de ana hewi nyawbe do amen do dabiya minen ka enanan naji deni minani do min jay fe hule tafonka wala fu ko wayti e gulu
sanimante holo
tawene diga le cercle kolonji ba jamarande holti wid ana wonde ima daraji modon faise wana himbe fu kede ko mamadou traware wi o neddo diga goto
campagne o ka min ngana ma to be dum no sanne homo fu andana dum ga minen gollobe le suudu merindu ko min andani dum ima daraji ana wonde wadede ga idun tanni koyde
lay wuddu leydi meden di le region mopti himbe mun yogabe hon wom e fatoma kolti wide ko wembe dum ben yo rafinde nagu o dum won ko taykita kunadu no ko gondo bangé souma duggu
amen do fatoma do ka campagne o ana mate do jati kaminen ka denagu oni habbi hore amen sabbi min bawa yaade nukule gondo le baleri leydi taymi kawraye e gube jihadin kobbe so min jibbe yaade souma duggu ka tiddala fu wala
le hakke balde tati keddini le tenugol woteji referendum gelle yoga yana do mi jati fuddugol golleji mudon
ko sabi chuboda ajabi ko sabi chuboda ajabai
parti union democratie development idd de ka holti jabanay ben ngal do nugal serja ndar no noddi yimbe mabbe parti fu ben do jaba wotude jabani ben ngal do nugal serja nyande sappo e jetti juin warurdu non ardi be holti wiide tialaji leedindi wurdindi bangal de nawe kay dun hello gondo e men pamtare leedindi yo sababuji mudi kanko mamadou lamine jara honi secrétaire général idd to kulukroto non ko hani laade tangara kedda na festango ousmane yalbuli
referendum la
o referendum daranaki himme jifu sabe kulle kewde goni le mudun de menen kay min jabanay dun sabe min bi min calanibe hedintingol nugal sarjangal himmeji amen kunjana ko hore tiagal dun kasen sa ndari rafinde nagu ana wodi nokkuje kewde le leedi men ni denagu wala e mbawide gotum baako won le leedi difu e jayndi mun batte mudun nugal sarjangal ngal hitande 1992 waba jewtirede ni kanabe malfu kaltide do goni fu ko wondi wade dun ana nawa yonki hakkilo amen sabi wana bi malifu way hollitinde ko woni hakkilo mudon du kabar he intingol nugal sariya malingal dun an holla wiide dabereji fu kawrinaka yalla o wate referendum an wade le mali min hedde amen idede men jabay
es jogi hala
dunke en kabaru landal wuteji holti wiide mbiyan labal wuteji yata fi ciagal mbiyan kambe gollobe le bureau ngaji derno wana fufani subede nadde beedade beedo gollobe no holtiri kanko mbiyan horejo es uni metu mustafa sisi o mimi hala mudun le kawrtal ngada ngar fal boye kedana fastango sita sidibe
les missions que nous avons
hejabe amen pemen neli yehi lamorden ana wonde gollidede e horebe fedde ejine le lamorden golleji mabbe ko naari yo subade yimbe andume de kabaru woti ngaji holita jamaare honen de woti ngaji han wadirede me wi be chubo yimbe waabe winude ma waabe jangude binni ngame yamirbe tan be chubo yimbe andibe sariyaaji honen wotugal madirte li watti joni nelam amewon be tam hollite amen yimbe be chubibe fu an waa jangude an waa winude du binni be do waawi wadde diggolide be halfinte ko naari bangal di wotugalji du soni di talki winnaram ne wodiri ana faabo menendu wadde gollide amen ma moyirnos du ana saabo du jaabeji lobbi hebe taggeddi fu wala e mudu sab so gollal ngal wad amna wodiri geddeli nukkuti woti watte ton jaabi on torta fu tawdaaki le mudu
pour la compilation des résultats
sabi mbiyan kabar wuteji nyande alan sappo e jetti juin si jotamani hertani on heejo hertango denno nyaloma mudun gila beten lo on keban journal wat 13h dun keban journal fayotari 17h denno do grand yela gudun hertado wat mbiyan wat 18h 15 dun fufu bangal jaradoji jukondule men leedi di mbiyan sakrabe mbito wide do timanta mbiyan journal meden mbito ndawa sa fufu mbitare do viamo bangal 37321 numero o mbawdu yaade do play store application jotamani mbiyan ana tuno ke ban yutre di fuf do ese do yutre meda magazine
welting on nuigal serial kessal leedi mendi ana wada sappo e jetti juin hitane 2023 dun yo wakkati yo neddo ana hani hollude leedi yankakumu
barkedde e genka modon goddo ya subo yo immaade modon njalte fa heewa tawden le ciudi meede gotirdi fa ciubiden ne ko woni hakkille meede
subade derewol danewol woni ajabi subade derewol bodewol woni ajabaay
ciaggal kartal gotirtengal ara waawi faabo torade karte godde kase de leedi meede andani
e karte ngoni karante passeport, carte nina, carte consulaire, carte donnergol mobile, carte militaire, kanyu e carte foftere golle civil na militaire.
Sijo tamani e golidi mudum fuf.
Ana paba weltingol nuigal seria sappo e jetti hitane 2023.
Sijo tamani
yewtere meɗen magasin hen nan yewdude kabaru telaji en jaam mbiyon ɗo maliɗo Niger ton kañe Burkina to Niger wultama wiide feccere jamar nde foof jogu telaji jaam ɓaliɗo wiyam capan tati ley temedere to Burkina noga joyi ley temedere ndenno ɗiɗo nder o yewtere magasin yo banggal radio ji landi ɗum woni yafamo Burkina tamanimo mali kañi kala ngu to Niger kan dow mbiyan ɗiɗo foof yo ɓen radio ji fognation hirondel le sahil kanko adama o haydara wonko heɓene kede fasango Oumar Wagolo e Ousmane ñalibol yo e ñalle jaam
Burkina Faso Mali kañe Niger woɓɓe kilongaji kewɗi jata so keɓa ndiyam ɗum du heɓude ndiyam ceniɗam wona ko yaafi keɗɗen ɓeɗo yimɓele wonɓe ɗeɗo leyɗele tati ko kolliti wiide dow hen
sini lewru ma yettake heɓude ndiyam ana tiiɗi ndiyam ɓundu woni komin jarninta sardiŋeji amen sini barage o moƴƴintinama nafan mi sanne mi keɓa mi gaɗa golleji amen forage moƴƴinaɗo le deyade heere nde dow lawol sanga on woni momin nawtoroto ndiyam ɗam ana moƴƴi ka heƴatami coggu mum ndu ana tiiɗi min dakanogo gommi ndiyam forage woni komin nawtorto wattu yoga ndiyam ɗam min joguiɗam ana moƴƴi ka saabe forage o ndiyam mum nangue heɓirte sini nangue yaltay min keɓata ndiyam no haniri ɗo forage goto woodi wattu yoga himɓe ene mbawi joɗade illa beete fa hakkunnangueji tawi keɓa e ndiyam min tampino sanne le ƴaɓɓade mbiɗen janno nokkuji boɗɗuɗe tewtude ndiyam le gelle hono kartu madda nadu moddukko wattu yoga min mbalan yaade tewtode ndiyam arande kilométre ngaji kewɗi min jahanno mine e sukaɓe amen tewtude ndiyam no yafanano min feewi
pour nous
hirana wayde ndiyam ɗum laadiki sababude so woɓɓe joppi nokkule muɗen le lefol sahe ngel noon ɗum wori le gendidiɗo dettal luuda irum le wuddu Burkina Faso kanko noddirte lasene weydirago yomo ndemowo toon maaro o haali metti makko sanne
les jeunes qui sont ici
sukaɓe jokkolɓe nokku amen ana gondi e ferde yaade lagina le nokkuji kangi ittete saabe ndiyam heɓatake ko hanti yalla ɓe gaɗa golleji sardiŋeji e nandore mum
fa ɗiɗo tiɗalaji heɓene jogal andanɗo kabaru hawaluji kaali ɗati kanɗi nanguede docteur Ibrahima Boubacar omo jeeya le leydi Niger ndi kañum e Abdoulaye Tangara ana jeeya le leydi Mali ndi ɓe fuu ɓe mbi barasiji goɗɗi kani darnede
il ne plaît pas
o tiɗalla heɓene jogala ana fawi dow nokku mo gonɗon gelle gonɗe sere maayo moƴƴinene barasi ɗum watta faɓe gaɗa golleji nafoji ndiyam maayo ngo doggojo yaade maayoji geesi tawene ko hani darte yalla nokkuji ana moƴƴine ɗoɗan daroto fa yimɓe keɓa gaɗa golleji fo ɓuuri wonɓe hedde bangge maayo yimɓe joɗiɓe ley nokkuji ɗo ndiyam tawete ana daari ley leydi fa gasi forage ngaji kani waɗede moƴƴinire fa gasa tawe ndiyam mum e nangue heɓirte saabi kuran tawatake ɗen nokkuji fa tiɗa laji le kiriduji ɗi banggal ndiyan heɓene jogla laam o han ittude jawdi watta e golle ɗe darontoɗe moƴƴingolle nokkuji ndiyan heɓete fa yimɓe gaɗa golleji nafoji ɗum ɓen service ngaji kuminiɗi ndiyam joɓeteɗi noon innanɗin service ngaji ndiyam mum ana wawi heɓede no yafiri sini golle muɗum waɗama no moƴƴiri jamare nde darno ittude jawdi muɗum fa heɓa nafamala
charge des usagers
miccitiɗen wiide ko heewi jamare nde fo wattu joni o satoŋaji wondi e darnude yallan heɓa ndiyam ceniɗam ka sa ɓami fa watti satoŋaji ɗi wajibi wakkati fo tawaɗo humini kono hayri banggal moƴƴintinde ɗum kañe ƴewtade no ndiyam ɗam worri ɗo garten haddude dow yewtere meɗen nde fondation irondel waɗi sidio yaafa Burkina Faso sidio tamani leydi Mali kañe sidio kalangu leydi Niger miɗen jeeli ɗiɗo tiɗallaji ko jamare nde jogui yallan daña ko ɓoyti hen fa yimɓeɓe fo keɓa ndiyam ceniɗam